yamde jetti silmaji chapantati labe e to leydi gine yamde jetti silmaji chapantati njamena odo sa won wakati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde kabaruji merendi handen to leydi Burkina Faso rafidena go fahan e leydi ndi nyalom alkamsare kengen nyakata yimbe jeena yon warabe e leydi we sa haledni tagal ndi jabbi bomboje kono kabe jegam e VDPN tatonna to leydi Guinée alkamsare kengen firinde nyallu hakkune noti be majireji FNDC e police enna e Conakry lamo leydi ndi neddo goto warama e hewbe barmi procureur yamiri tefore audite fewde e horebe FNDC e noddube seppoji di jamiraka Emmanuel Macron hoore julidi France silmini kengen dono wassallilamu Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman pelle kewde drane rende hakibi adama kolli metta mum enna de wonno o bi lamu Saoudia tuma warngo jeydi yanke biyetodo Khashoggi handen yo aljumare nogay e jeenay lewru jeddo bordo e hitane udunaaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam arane kabaruji di to leydi Burkina Faso rafinde nagu ana huubi nokkuje kewde leydi ndi PND ana ngada pilito do ngada fewde e d'accordé e gure nyaloma kengen nyakata yimbe jeena yon warabe e leddi wala wadala tagal ne njabbe bomboje njagombe yo konunkobe tatombe VDPN woni wiibe bami kabarde walude konunkobe Burkina jantore Boubacar Boli
fiande wadi nokku lawol marko yaade toka bangu kengam fa sabo ke maydi konunkobe e volontaire en hono tatoni nokkure de ina cierondiri nokku Mali e Niger djogu soppire Burkina na wowi andirede e de piande ko sagiti dun e de mikito fiande de kelbo altinere fatine no gay jondu lewru amma sabe darade konunkobe kelbo be kibi be jakko ken sembe basi on ele don leydi Burkina Faso andani golle mabbe mawbe konunkobe do addangal batta lamu darono konunkobe ben be kuyani yimbe darani be denagu kelbo be pedani be galana anditire e francire medaille de la croix du combattant fa handen ele bangal rafidenagu gallude kaya nyande jemma alarba yaade alkamisare jogibe kabodde be anditaka ngari itti yimbe nayo fuyo pirube no ngarube na jodi kaya Boubacar Boli Ouagadougou RFI
hakkunde Mali e Kudouara walude yalla kawral ne heddo faamu hebe hakkune de leyde fa konu ko be chapane nayun en jere no Kudouara nangabe Mali be njoppite dum woni ko sabi so laamu Togo silmini nelabe de leyde didi alkamisare e kengen ndi leydi Togo e leydi non darindi e wadde surore hakkune de leyde didi yalla kawral ne heddo jantore umuba
Ohore jotugu for nyasimbi fiujo detedo hakunde Abidja e Bamako tiindo niriye beho be mako. Lunko kasudu la mordu leidindi mwani. Kono ngandi niri beburube batade be imminabe. Kono ngu la mutugu halali tawuhai ehunde fingal tumbundira. Koduwar nulandi yo beku nunkobe mape chapande na yo enje na yo yo achiti. Betintini benko nyande sapondu leuro doo. Benanga ka aeroport Bamako e hore tonye e wia ardibe Côte d'Ivoire. Mali no tumiri be mercenaire yagal e faalede bonnugo leydi mabbe di. Abidjan no tentini benko imminabe dental adunaru woni oni saldu kisal woni minusma. Wadi joni balde sappo gila Mali landi Togo faabo fino buttu artira hakkune mabbe e Côte d'Ivoire. Kasakiti do, lural no hakkune Mali e denta ladunaru woni oni e bao radago Olivier Salgaldo jatta nowo kongol saldu ngal dental topi tingal fi burtu e dejere woni munusma.
To lead Chad ton alkamisare kengen, horejo lama fadde wale ndi Mahamat Idriss Déby, joro diki e pelle politika e kewde Chad. Imadima jom, yo walude lalilal jwande mwande hakon bibe le ndi e noga ya leuru darotundu. Jonan, jwande ndi alkamisare kengen, pelle lunde de lama kewde njaba li tawede. Lima jom, kanko horejo Chad muholiti, de pelle ngala anya lobo, duwini njoga naki lidi Chad anya lobo, dumnon etawede, starti hono kawritel hakwen bibe leidi ndi, ane hedi, dumu watana so alla jibi, noga ya lewru, o jetu bodu duwini lewru darotundu. Kabaruji lidi Centrafrika, sudu sepi, ndu sudu sari yemoun adnarndu, holiti alkamisare kengen, wadino talakuru anafoti dube handen, kala do nure din adam yia, monange nde wonno omo tuuma saabaade na yemberde warangoji e bonanda fewde hakke bi adama tiagal nde François Bozizé sammina iwde laamu e hitan udunaaji didi e sappo e tati kanko Nouredine Adama omo jeyano e horebe Seleka kanko du wonno jati e jokko horejo Seleka du woni be murtube sabinobe samminare laamu e den hitan udunaaji didi e sappo e tati to leede Guinée ton alkamisare kengen wakati juutudo wadi firine wodi hakkunde police en e maji tobe e le konakri la mod leedindi neddo goto mayi e hewbe barmi e hewbe du nangama sariya yamiri ardibe fedde fendese e njokke yeso sariya sabe be noddi di majireji tawene lamu an hadi jantore Mamadou Adama Diallo
ko fewndo yam di sappo sukabe yalti be sakkori lawongol tunte kaaje e tunte ledde Sandarmu e polisi fettini gas fira da golbe. On saayi, ferondiro kaje fuddi. Ila yamdi sapo ha yamdi sapo e joyi. Be hino pira hakkunde hamdallay. Bambe to koza wanindara, sonfonia, simanteri, ha heoti kagbele. Ngol lawol le prince, mbata teri hay e fusu wa wali yahude e magol. Telen lawol otorutta, mbata teri yahune e magol. Kono wonano wo wirinon. Paro engol lawol. Nokure be siya bonfi e kenyen suka be sakino seda si sandar musaki be kakiki de fedde fndc holli yimbe chapande tato etato barminama chapande nayo edido nangama polisi jo goto barminama ade ngoto mayi dun ko wi'etedo Abdoulaye Barry mo dubi chapande jowi e gerati gouvernement on yowtali hasbo mabbe on taw ko woni tun procureur mawdo on wadi erango woyo cuudi nyawirdi nokkuje diksin mafanko Kalum, Koya e Dibreka yo jokku horebe FNDC Kasaria. Sabu be wadi sepongo Yamiraka. Mamadou Adama Diallo Konakri RFI.
To Guinée Bissau tonno hore joli de France tabano alkamisare kengen ton duma timminir hono yiltaru makko e led Afrika. E le majom kanko honorojo makko mo Guinée Bissau Oumarou Sissoko Mbalo be jewtidi e tobbe kewde yeru jogala jati la mo faddehu e le leede woni fedde sediawo e habade du pelle e jiedian kobe de. E wi Oumarou Sissoko Mbalo e tiagal kaldal hakkunde makko e ardibe la mo faddehu leedi Guinée be njabi ben njabi njundi la mo faddehu du didi hono non to Burkina Faso du mo jokkini non wiide e be gondi e miijo joinde du hono gubal konu kobe sakkotobe seminere lamu e leyde leyde CDAO Emmanuel Macron kanko mo holli balla kali de France jogani leyde Afrika e habade e pelle jihadian kobe de e wi makko du fa hanna ko tabete e leyde de ana naftoro habo fewde e jihadian kobe de nanga yimbe be jab be jarali njuppali hertanade e nangere fulbe dum don acce fa laba de wonno e wi makko ni dum don jokki ana wawi e rafinenago timmodo huuba leede kala hirnanga Afrika kanko Emmanuel Macron hore julide France tiagal ndemo immi leede Guinée Bissau tawede makko leede France o mo jabbo Mohamed Ben Salman don dono walamu Arabie Saoudite on don fuddi yiltata mudum gelle nyalat yabbe jonde e leede Europe tiagal Grèce kanko Mohamed Ben Salman leede France woni ko mo tawano kengen e pelle kewde dran rende hakibi adama kulli mette mum en e ko tawa Emmanuel Macron jabbe kimo de wonno o mo tuuma tawdede e warango jeyndenki bietedo kachoggi jantore Tiano Moussaba
ko kamili molo futron Emmanuel Macron jabbi Mohamed Ben Salman gedal horejo leydi Arabie Saoudite ka galle lamu Paris hanki al kamisa ko horejo leydi France e kodo makon hirtodi e den jonde be yewtidi to be hittude winderenen fewndo do tentini leydi Europe den dum ko wono hare den Ukraine e battane majje yowitide e hebugol petrole fewndo ka leydi Europe den fala darnugol sodangol Russie petrole France e leydi dim moji mabbe den no hatonjini e yewtide te ka sengo leyde yeyede petrol wano leydi Arabie Saoudite ko dum andini Elysee on MBS hanu do lontade bemmun ka horeyagal Arabie Saoudite no tawa fewjo de tebe ka mojo bere leyde yeyede petrol Mohamed Ben Salman non ko engal do ari Europe gila o jeynde an kojo Jamal Khashoggi waraka ambassade Arabie Saoudite Turki hunde tawnde tefobe buyno tumi MBS wongol hore itugol fitandu o jeynde an kojo ko dum wadi sipelle daranide hakke bani adam dudude no fili horejo leydi France ndin wernugol Mohamed Ben Salman kono Elysee on holli wonde be yottide makko kadi ko hikki e teddingol hakke bani adama Tierno Moussa Ba Paris RFI
ayettama Tierno Moussa Ba on du on jettama hedibe RFI fulfulde jokke hedade enen do e setan ngartan jokkitaden ko heddi e kabaruji di